Sekulu nomathemba kasabane nencwadi ncane
boya nomathemba
semnambithi
nomathemba
kasabane nencwadi ncane
boya nomathemba
semnambithi nomathemba kasabane nencwadi ncane
boya nomathemba
semnambithi
nomathemba
nomathemba kodwa yini saxaba
Let's take a dance break.